Edobozi lya Yesu lidyo likola timuche mwena babula mulete emigugu muchemba umuse mwe muchenga mwe muli zena basonyiwa chukire bisubize binji nabiva mukamaka Yesu era byesibusa busanze omuli nobula mobuja
chukira
chukire bisubize binji nabiva mukamaka Yesu
Omusango munene eri abononyi tetulina kalungi konna
Subiria fe gwe nange lye tutunulide gwe musalaba Yesu gwe yakomererwa yangu wa okulekenseno situka osembere jali kibizo kufuka omuja Yesu bitulifuna moyo yangu wa okulekenseno situka osembere jali kibizo kufuka omuja Yesu bitulifuna Ebigambe birungi ebyobulokozi byetulese mu kifo kino biraga nti mukama akomawo mangu n'empera mu ngalo ze okutusasula mwagalo lifuna mpera ki mukama ngaze oku Tulifuna